omusujjo gw'olutente z'omugongo omuntu obumbobberera yabijjawo byali binumanze byabona omusujjo gw'olutente z'omugongo omuntu obumbobberera yabijjawo Kampala etudde edindiridde ono ye mulenzi akulembera Kampala kibuga kyo obadde ki obadde olinda ki nkunyumiza ku byakagwayo byakabaawo ono si profesa prophet nze asooke Kampala okukwatuka okukonkonanga kyenkuleetera kyekigambo kya Katonda obadde ki atanalokoka nze akulembera Kampala okuweereza amawulire nga gano sekiganjitanya nkugamba ki Yesu tejalina katuuti kwabuulirira tejalina leediyo kwakubira njiri yadde TV naye ye Yesu gwe tumanya asinga okubeera femasi Katonda ye femu gyenoonya sikuba ku leediyo sikuwulirwa kufuna mmere ya leero naye kyenkugamba kyekino okukwatukanga kyenkulembeza bwe kwakabaka kwa Katonda kwenkulembezanga bwenkusembereza abalenzi abajjako omutagwana bonna bakita andre yalokoka obadde ki obuuza ki leediyo kijja tuwulirize kwaffe goodest leediyo kibuga kya yatuweereza amalapulapu bwe gagwa abalenzi bagamba oyo yeerongoza kwerongoza tamanyi kyetwabadde funa mbubo baluna ti ebyabwe babijja mu luna luna naye nkubuulire ekyakagwa ku balenzi abali ebisiraga tebinsesa saagala nabyogerako kubanga byansisi tetemanyi ekikwata ku ebyo kyasaanyawo omugigi mulambo gwa Sodomu ne Gomora ono kyagezaako okuleeta kyekikulembera okuvaako obusungu bwa Mungu Katonda Allah abuzaabuza amadiini yazanyisa Katonda adiini eriemu yakulokoka teri mulokole teri musiraamu teri muki bonna bebamu bonna webabuuza ekikulu basinza Katonda omwani abuzaabuza ani aleeta amadiini ani aleeta gavumenti bwenkubuuza tebankube abeewamwe tebajja yentiyo ne bankuba ne banyiiga tugendera ku byakulembeze Katonda agambye atya akolimiddwa oyo yesiga omwana w'omuntu sefe ne bwajja ne bwaba mama ne bwabaani tasobola kutuusa mbeera embeera agikutte mwagirimu ye Katonda yeka yasobola yamalako emigigi gyonna yagisengeka yagiweereza sesiga mwana wa muntu kukolimirwa Katonda ebyange bya buliwo kinina kyenkuwa feza ne golodi sirina kumanya kireeta entalo mu nsi zonna ezikuliraanyawo w'oli weegendereze mwandibanga mulina golodi mwandibanga mulina amafuta mwandibanga mulina ebyakabi sitaani yajja okutta okunyaga n'okuzikiriza ebyo byanoonya ebyo byonna bigwawo kyenkuwako kyakagwa kyenkuwawo bwe bulamu kyenkuwamu ekyakagwa bwe bulamu bwe weetaaga feza ne golodi sirina kyenina kyenkuwa okuwona weekuli owonerawo sirimu ewaffe awona nebyo byomanyi kwata ekitabo ekitukuvu nkunyumiza ebyali biwonye abagenge baali bawonyeeko soma ebyawandiikibwa obadde kyatasing atakkiriza mu Katonda bw'okimanyi nti yali asinga osoloza emisolo mu nsi yonna we yalaba omwana wa Katonda yalinnya omuti ateda amulabe obadde ki enjiri gyendeeta etera okunyoomebwa naye yemega buli generation yeriko ani aliko ne bw'ogende Kampala Sudani na Amerika Katonda yaliko nze ndiko kibuga kyo buli mulokole aliko obadde ki Katonda ayogera kukulokoka ebyo sigadde sibimanyi sijja kwerongoza bingi kuba ekigambo kigamba aliyogera ebingi era alitottola bingi mujebale Kampala ekulemberwa baani siri lunaa